Waliosema wanachezea na kuacha, hawajui siri kubwa na maumivu niliyoficha. Walimwengu wanakutisha kila macho kifikisha. Sinajua ugonjwa wangu wa moyo, nikishapenda nimependa. Sinajua ugonjwa wangu wa moyo, nikishapenda nimependa. Ujanipendea peace, wala majumba kama ya Bwana Almas. Ni kwa neema zake, ni kwa neema zake, ni kwa neema zake unazidi nipanda kwa kasi. Ananiliwaza kwa mziki mzuri toka sikuweka. Ananikonga kwa ukasulu ndiko alikofundwa. She's supposed to be my wife, she's supposed to be happy, she's supposed to have my ring, she's supposed to have my ring, she's supposed to be my wife, she's supposed to be happy. Michango kila siku zangu wana owana. Kwa nini nitoe michango kila siku zangu wana owana? She's supposed to be my wife, she's supposed to be happy, she's supposed to have my ring, she's supposed to have me wedding. Ananipenda vile sidanati, ananipenda vile misidangi, ananipenda vile sokinika, ananipenda vile misidangi. Ananiliwaza kwa mziki mzuri toka sumiweka. Ananikonga kwa ukasulo ndiko alikofundwa. She's supposed to be my wife, she's supposed to be happy, she's supposed to have my ring, she's supposed to have my ring, she's supposed to be my wife, she's supposed to be happy. After money nakere watakuwa msalo mbele kukwimbia. Una meremeta meremeta kama taa, una meremeta meremeta kama taa. Uru mwana ya kende muwake, uru mwana ya kende muwake.